sana la manyani. Ukona na magunjani. Yeah, 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 yeah. Ege ungulatle utana la selali. Sana la manyani. Ukona na magunjani.
Umdan kuliswanga njalo kubalulekile uqolela umuntu ndafundiswa njalo ubulisa nonxumela omnye umuntu zimpawu zothando uvuyela noqhwabela omnye umuntu noli kwaluthando nandingumtshana kamlusta nobanele kunye nothando oomalume bam anawuxoka banikile inkxaso bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami bani nawe bam uyakhanya ngoba ndisisibane banyanisile xa bethinothi yonke into ifuna imali umampemfu umakhulu wam ebengenayo imali njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje andikamlibali undifundisile ngenxa yakho uThixo ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani usaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namagunjani yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona namagunjani.
Ndiyabulela ngobukho benu kubantu abandithandayo kuquka neentshaba zam nonke ninendima empilweni yam. Ndibulela kakhulu kwilali ndiphilela nina ndimele nina ndenzela nina.